As you can.
Wano wali vaibu, kawaka chenze ni